DJ Sarge.
DJ Desma, Desma.
DJ Sarge, DJ Sarge.
DJ Sarge.
DJ Desma 254.
Kenya. DJ Sarge.
Contact DJ Sarge on 0716-464721. Instagram, Facebook and Twitter. Sarge Kenya.
Hit music. Tamona pote kumambie de bwana rejea.
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 Rejea bwana.
Jesus Christ, you always say, hey, pull up, touch. me a fe pray son. Pray son, say me a fe pray son. Me know me papa gwan bush a new tin. Hey, me pray son, say me a fe pray son. Pray son, say me a fe pray son. Me know me papa gwan bush a new tin. Hey,
Vic Fandas.
Oh, Yes, yes, si utafurahi sana. Sana, sana, sana. Mwisho wa siku kweli utafurahi sana. Wakati mwingine Mungu anakujaribu tu. Oh, aone imani yako. Aone uaminifu wako. Aone utiifu wako. Apate utukufu kwako. Aone imani yako. Aone uaminifu wako. Aone utiifu wako. Apate utukufu kwako.
Kama maua ya nanga, mimi mwanao, inabidi ni ngare. Kama maua ya nanga, ya nanga, kuna ni Ferrari. Kama maua ya nanga, na mimi mwanao, inabidi ni ngare. Navuta machozi,
navuta machozi,
navuta machozi,
navuta machozi.
Imani inapanda, navuta machozi,
hey, navuta machozi,
navuta machozi,
navuta machozi,
navuta machozi.
Imani inapanda, navuta machozi.
Kama ndege wa angani wanapata msosi, na saiwete mi mwanao nipate mikosi. Na wale tulosoma nao wamekuwa wadosi, na mimi shida za nijia sikiwa kikosi. Kama ndege wa angani wanapata msosi, na saiwete mi mwanao nipate mikosi. Na wale tulozo manao wamekuwa wadosi, hey, maskini shida za nijia zikiwa kikosi, hey. Wacha imani ipande, imani ipande. Wacha imani ipande, 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 ipande. Imani ipande. Wacha imani ipande, imani ipande.
DJ Sarge.
Ipande, ipande, ipande. Kama maua ya nanga, ya nanga. Kama maua ya nana, mimi mwanao, inabidi ni ngare. Kama maua ya nana, ya nana, muna ni Ferrari. Kama maua ya nana, mimi mwanao, inabidi ni ngare.
Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe.
Safi na we, wangu mtima unabubujika na we. Natamani tuku kama ata selfie ni post ili watu wajue. Niko sambamba na wewe. Safi na we, wangu mtima unabubujika na we. Natamani tuku kama ata selfie ni post ili watu wajue. Ya niko sambamba na we.
Mi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa. Maomi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa sawa.
Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Sadakta na wewe, niko sawa sawa. Sadakta na wewe, najua unachunga maisha yangu. Niko sadakta na wewe, niko sawa sawa.
Niko sadakta, kwako tundo mina dati. Kile natiswa mina pata, hile mizuna waskata. Kwako tampa makasata, niko sawa. Niko sadakta, kwako tundo mina dati. Kile natiswa mina pata, hile mizuna waskata. Kwako tampa makasata,
niko sawa sawa.
Sikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea, niko sawa. Maombi uliasikia, milango ukanifungulia isoma. Blessing nikazipokea,
DJ Sarge.
Na utashanga, na utashanga.
DJ Sarge.
Bless me now. Take me up. Nimelaka kumboya Yesu Masia Zambe. Nimelaka kumboya Yesu Masia Zambe. Ya kumbliki samo di monde ko Yesu Nangai. Nimelaka kumboya Yesu Masia Zambe. Kawala oh. Hey baba chukua control tuna surrender kwa ko. Hey baba chukua control tuna surrender kwa ko. Hey baba chukua control tuna surrender kwa ko. Shetania baki anastuka kisikika sauti kwa speaker. Bila nasuka kwenye mizuka chupa machupa kama bazuka. Sipa na panga Yesu nashuka tunafunika bila mashuka. Jesus hold me up, lead me on. Bless my life, take me up. Jesus hold me down, lead me on. Bless my life, take me up. Nimelaka kumbo ya Yesu Masia Zambi. Nimelaka kumbo ya Yesu Masia Zambi.
DJ Desma 254.
Nimelaka kumbo ya Yesu Masia Zambi.
Let's go. Kimoja, akivunji chawa kidone. Ndivo walivo tuambia wazee wazama. Lakini kabla ya wahu alituambia nini shama.
DJ Desma,
tumacha baba na mama.
DJ Song.
Mme wakawe kitu kimoja. Ila nomba kwanza ngoja. Tulia usijezama. Mapenzi ni ya Maulana. Alishapanga kipande cha ubavu wako. Wakati ukiwadia yeye atakupatia na kikupa.
Kwa mabeste wanamcheka. Bibi yake amevaa viatu vinacheka. Nguo zake pia tough na zimeraruka. Kwa nini umemwacha akiteseka?
Mwoneshe penzi uliye naye.
She is your baby, mother for your babies. You know better know this. Sit her nicely and respect your one
of your
niece. Who finds a wife
DJ
and
Sarge.
A good thing and open favor.
This is DJ
Desma 254. Kuanza kulalamika kwa majirani. Mara nile nini? Kesho ntalala wapi nyumba ikifungwa? Jifunze kumuamini, kuishi kwa njia zake. Juwewe ni mali yake. Sehemu ya mwenye haki. Ni baraka kumiliki. Na umwaka ipingiki kwako. Na thibitika neno lake. Ni wakati wako.
Source 7116708 04 on Instagram. Follow at DJ Desma 254.
Iliopita wana Yesu ameondoa hakipo tena. Hakipo tena. Umezunguka milima kwa muda mrefu uendi popote. Wana Yesu amefungua milango yako. Asante sana. Endelea kumuamini, kuishi kwa njia zake. Tuwewe ni mali yake. Kufariko utii amri zake. Kulingana na neno lake.
Hyper Boy.
Ni wakati wako.
Kenya. DJ Sarge.
0711670804. On Instagram, follow at DJ Desma 254.
Now hear this.
Fanya una sonoreka sana. Tena watoto hapo.
Desma 254.
DJ Sarge.
Sinajua siku yetu leo. Hello baby, ninajua na kuoa leo. Hello, baby, lile keki twalikata leo. Hello, baby, oh baby, wewe ndo sweet pie, manyama choma, my sweet angel, baby, my oxygen, yo. Oh baby, say yes I do, baby say yes I do, yes I do, baby say yes I do. Baby, say yes, I do. Just say yes, I do. Baby, say yes, I do. Hey. Baby, you accept me proposal. Could I never love but you? Where you are, accept me proposal. If you fall in love with me, baby, you ready to spend your life with me? Oh, baby. Do you wanna be my wife? And you could only tell me yes. Me my got a lover could be like me, yes. I will take your finger, put a ring on it, and thank God for our love, baby. Oh yes, girl, you're my sweet pie, my nyama choma, my sweet angel, baby.
The my oxygen, you, Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Oh girl,
what's the name we represent for Zena Lena? Baby, me want to take you to me pasta, baby. Marry you suppose me no want free pasta, baby. Can't wait enough for you, I hold my babies. Christian boy, me love you. Hey,
I used to lie to myself that I'll always be a player, just like a man. But when I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed.
Nobody.
nishike mkono bwana.
Sometimes situations tough, I manage for the man. Confusing the conflict, the way you didn't live for your man. One man and a ghost, so that team go on, put them all in control.
Control,
I wake him, stop me, father, help me till them off.
Give me the hole.
Sometimes situations tough, I manage for the man. Confusing it, conflict, the way you didn't live for your man. One man and a ghost, so that team go on, put them in control.
Control, I wake him, stop me, father, help me till them off.
The hole.
Confuse, so that's him, mama. The way my man is salam. The way my man is salam.
Is DJ Desma
254? Sivanji kama chokora mapipa. Watu walinitenga, toto masoko kuniangalia vibaya. Kaingia matatani, pelekwa jelani, maswali moyoni, hey, hey. Jamani jelani, mbona umeniacha mie? Watu wanakulenga, wataki kukupenda, wengine wanakutenga. He understands, usikuongee hata kidogo. Watu wanakulenga, wataki kukupenda, wengine wanakutenga.
Desma 254.
I once was lost,
as a father good. Make her proud, I working tall and study road, I'm making none to the world. Judgment day, I come and some could never say you want to hold me, but you never find your cut and never solve that with you see. Foundation of your spiritual life, it fundamental, make a step and make a right and the Lord. Give up the spiritual fire and let the verse of father blue. That's
DJ
why you
Sarge,
make yourself a really
DJ
good.
Sarge.
Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me.
Beba, bembeleza ye ni rafiki wa
dhati.
Akiahidi lazima tatenda. Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu sio mwizi lakini ameuiba moyo wangu. Yesu si polisi anifunge. Ananibeba, bembeleza ye ni rafiki wa dhati. Akiahidi lazima tatenda. Yesu ni mfalme wa amani. Kuwa karibu naye natamani. Yesu, Yesu ni rafiki. Nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki. Ahadi zake kweli. Yesu, Yesu ni rafiki. Nimemuona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki. Ahadi zake kweli. Usubiri ya mumwami Kuvulai mumboyo kwanje Okulonda malako kake Kulireshu ya Ishiraya Yesu nomulina watoto Avolanga malako kake Yesu nomulina watoto Obaebi ninae tamanga Yesu Yesu nomulina Emulolanga bane Yesu Yesu mulina Malako kake toto Yesu Yesu no mulina Emulolanga bane Yesu Yesu mulina Malako kake toto Yesu Yesu ni rafiki Nimemuona dhabiti Yesu Yesu rafiki Ahadi zake kweli Yesu Yesu ni rafiki Nimemuona dhabiti Yesu Yesu rafiki Ahadi zake kweli
Shaka kumtegemea Yesu ni utamu sana, kukubali neno lake raha moyoni. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, pake na imani mepata uzima na amani.
Kumtegemea Yesu ni utamu sana, kukubali neno lake raha moyoni. Kumtegemea Yesu ni utamu sana, pake na imani mepata uzima na amani.
Yesu, Yesu ni rafiki, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake. Yesu, Yesu ni rafiki, nimemwona dhabiti. Yesu, Yesu rafiki, ahadi zake kweli.
Neno lake Bwana ni kweli na amina.
Ahadi zake,
akiahidi kitu lazima atatenda.
Ahadi zake kweli.
Mungu ni mwaminifu.
Ahadi zake.
Ahadi zake.
Ahadi zake.
This is DJ Desma 254.
The Dope Boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge.